Yo, young Basel, I'm not a shandy space, so good smuggins in to Munta to bring. I expected a long dung mean. Ganja and face, I ain't so wrong, it fell. Yeah, Konzo was poor avant, Konzo was tabugela. Mangale masa sense is in to Egano was tabangela. Konzo was poor avant, Konzo was tabugela. Mangale masa sense is in to Egano was tabangela. Washoba, Kagwa minangas, Washoba, go to Munta plant is in Tarazazi. Kunembuzo nje nokungqasula eminye yawo ngize ngane ngisho nokuyiphendula kodwa awukho dlula lona othuna intombi njengoba ungakwazi ukubona. I'm like yes yes ayibonazi zehlo kwashoba ukuthi kuzushela udinga amehlo eish eqinisweni iningi nje izinto engaqondakali bathi uzokuthi ngidakotshwale engathi akutholakali kwashobani ukuthi ma uplanda ukhohlakali ngisho sikhuzelwe insanga ibraze yima isitholakali. Kuye kube mnandi ukuba blind. Amafake singawadeserve ngeke singawathandi. Kule stoda swe kakhulu engathi asikho right. Sekumele neke manje u-ex engathi ekhanda sisazi. Konza ukusibukela abantu, konza ukusitabukela. Mangale masa senze izinto ekani ukusicabangela. Konza ukusibukela abantu, konza ukusitabukela. Mangale masa senze izinto ekani ukusicabangela. Sho, yacasula-ke nje bafethu mazwethulela ubona. Hamba ngithithiza ngoba uthemba uthi nduke ndikhona. Nduke ndikheni mfethu ngeke izifane njengawe. So nginika usizo uye ukulokhu ngibukisa kweqhawe. Ngoba nakho ngihamba ngedwa mhlampe njena ngiza umlilo. Lapho ngidukile njena mfethu ngibhekene nenkinga. Kodwa ngiyabonga kulaba abayiphose endukwini ocilo. Nginika usizo kanti vele kwayimina ngiyalidinga. Ma ungabuzanga give me answer ayiphumshuthi. Ngibuza umbuzo uye ukusaba kutshele ngempumputhi. Ngiblendi pho kunani kukhulu futhi. Ngishaya ingcwayi ngishaya idata ngifase akuhlobuluthi. Ubona ngawo womabili bashobani ukuthi ma ublenda wenzi noma yini. Sengiyababona laba bakayibona i-my mission. Bazi ukuthi ngiblende kodwa bazi ngine-blind vision. Konza ukusibukela abantu.